cɛnɛntɔlanta bena don kan kubu jumali tako biyɔrɔni kelenna final ɲɔgɔndan tɔ panko kelen ani ɲɛwawa ka da kan sinigɛnɛ sibiri juwɛn kalo tile 25 don hakilinajiginna joliba atletik klɔb ni ayasiral de bamako de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan a ɲɔgɔndan be tan stade modibo keyita de la bamakɔ ni nɛgɛ 16 dana gosira a be daminɛ a dɔnna fana jalatigɛba arbitri ko do min bena jalatigɛli baaraw kɛ sinikɛnɛ a kɛnɛ kan bubu tarawre don n'a be wele peni mayo di fana kɛra senatolanta federasiyɔn jabala la bamakɔ dɛmɛba oranji mali fɛ mayo dira klɔbu 4 ma minw y'u niyɔrɔ ta kubu jumali demifinali kɛnɛ kan joliba atleti klɔb ayasiral de bamako stade maliyɛn de bamako ani binga fc a tɔ ye min ye klɔbu nunu fila joliba atleti klɔb ani ayasiral de bamako ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade modibo keyita binkɛnɛ kan k'u ka senkola yira senatolanta kanubaw la sinikɛnɛ ni joliba atleti klɔb b'a fɛ k'a ka kubu jumali jɔnjɔn dafa 20 ka da kan 19 b'ale bolo ayasiral de bamako fana b'a fɛ k'a ta dafa 11 na ka da kan 10 b'ale bolo an ka sinikɛnɛ makɔnɔ kubu jumali finali kɛnɛ kɛnɛba don nisɔndiya kɛnɛ don senatolanta bunagun kan mali la a kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ye kɛrɛnkɛrɛnyɛna jamanakuntigi bɛ ye a kɛnɛ caaman kan kubu jumali jɔnjɔn yanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o dɔrɔn tɛ klɔbu min mana kubu jumali jɔnjɔn ta o de bɛ mali jɔyɔrɔ fa farafinagun kan kubu kafu kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don